Tuzabana karamata isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe fite byinshi mundi mu buryohe tuzabana karamata kuva kera nagenze imisozi n'ibibaya nzenguruka isi nshakisha umukunzi ngerageza abo narinzi kuva mu bwana ngo nshaka umugore uzanyumva ko nazengurutse isi yose ngerageza gushakisha umufasha Umugore uzanyumva nge nawe tukuzuzanya Umugore bose nari nabonye mbere na numwe twigeze tubyumva kimwe Ndagusezeranya nawe nsezeranya sinyikeneye kujya kure birenze Isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe Mfite byinshi mundi mu buryohe tuzabana karamata Isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe Mundi mu buryohe tuzabana karamata Igikobwa nakunze nkakurutisha abandi z'ukuntu ukeneye Ndagusezeranya nawe nsezeranya ko tuzabana karamata Byiza cyane ubu kuba nkufite undi byishimo Siweze ko kuba nkufite uruhuru umutima wanjye Umfite nkutera nawe kumva umerewe neza Agira impeta y'ubufatanye urukundo dusangire byose Uri byose kuri njye kukura hanjye hazaza Isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe Mfite byinshi mundi mu buryohe tuzabana karamata Isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe Mundi mu buryohe tuzabana karamata Isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe Mfite byinshi mundi mu buryohe tuzabana karamata Isangi yindi mu rukundo nge nawe tubaye umwe Mfite byinshi mundi mu buryohe tuzabana karamata